mukwano kwange nawe kwatandika mpola 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 bwe nakulaba ng'osikiriza basajja bangi he ne ntyamu muli tewandikufuna kweli naye mukama akola ebyamagero olwekyo nakufuna sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
sitole y'obulamu bwange munnange nze nawe
eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
nga tutobye ffembi twatandika babiri munnange
singa
oyo poko poko baba balimba
eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
nzijukira lwe nasoka okulaba wankuba kuba nze namenyeka otudde ku katebe kali kaya kafa kafomu watunuliza masagalavu nange nesembera woli sekintawanya guno gwe mukwano oguntawanya omutali bukusa wenkuwa gwe guntawanya omutali bukusa mukwano nkusaba onesige onzije mu banoonya nkusaba onesige onzije mu bawankawanka basajja bangi temmanyi abakugamba ebigambo wesiba bakugamba ebigambo bakulemesa okunjagalanga eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe sitole y'obulamu bwange munnange nze nawe
eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
tutobye ffembi twatandika babiri munnange
y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
lwekyo mukwano gw'abasinga oyo poko poko baba balimba
eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
lwekyo mukwano mama gwantegeera bana balala bebi gw'abasinga
eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
labano balabe nabo gw'abasinga lwaki bakayirwa be batagaya
eno ye sitole y'obulamu bwange ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe
Martin 5 KY